on Instagram, Facebook, and Twitter at DJ Bushmeat. DJ Bushmeat.
DJ Bushmeat, out of the Makufu Entertainment. Bushmeat, Bushmeat, pull it up.
Yo, I just want mama pull up to a mansion. I told her mama no more calculating pensions. I said no matter what it be, no matter where I'm from, I'm gonna keep on vibing, that's a blessing. The rise of my people from the section. They switch up quick, no interventions. Come on.
They wish me falling. So every time we see them, man, we know talking. Oh, I laugh in the EP, them still they stalking.
DJ Bushmeat, DJ Bushmeat.
God, man, so blessed, I'm never choking. Sure enough, me no falling. Fall down, porokoto, porokoto. Collapse on no, Borokoto.
Push me, Borokoto. Push me, push me.
The prayer that I go down, Borokoto. Borokoto. We're making no sound like Borokoto. Borokoto. Borokoto.
Expensive flows, but keep on vibing. Killing the rhythm, yeah, let me vibrate. Bad man, my name, them calling.
They wish me falling. So every time you see them, man, we not talking. Oh, I laugh in the EP, them still they stalking. Hey, bad man's so blessed, I'm never choking. Shouldn't have me not falling. Fall down, porokoto, porokoto. Back collapse, oh no, porokoto.
DJ Bushmeat, DJ Bushmeat.
Pray that I go down, Borokoto, Borokoto. Hey, hey, making no sound like Borokoto, Borokoto, Borokoto.
Mama, to tell her that I'm falling low. And what she said, my mama, it's too early for you to fall in love. Mama, don't you worry, she's my glory, my one and only. Yeah, yeah. Mama, don't you worry, she's my glory, my one and only. Baby, this love not for me. Baby, this love not for me. I'm single. Do you know that I'm single? I'm single again.
DJ Bushmeat, DJ Bushmeat.
What me mean, nani, 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 nini, nini. It's so hard to say bye-bye, cause my dream was to love you till I die. And I know I'm gonna miss you so bad, so bad. Especially when I'm too sober, I'm too sober. It's okay, mama, I'm gonna be okay, mama. Such a shame, mama. You thought it was games, mama. Ooh. Baby, this
That took on bail.
Handsome.
Classy. Zero, zero.
Baby, this go for me.
Terrence on the track.
Asa chibonge. Usipende utani marafiki wasikugonge. Wacha tubonge. Leo kinywaji juu ya meza usiniuzie unyonge.
Beba.
Sina mkopo leo tuakesha kama popo. Wendo kiboko ntalamba mpaka makoko. Usimwage pombe uwe mshamba hapa jina tujenge. Usibane bane nipe shamba na tembe ya na jembe.
Ah, chu, aibo, aibo, aibo.
Chike, 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 chike.
Aibo, aibo, aibo.
Chee, 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 chee.
Aibo, aibo, aibo.
Chike, 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 chike.
Aibo, aibo, aibo.
Ewe nama.
Kuna dema shaga fanya mimi nikalia.
Achu.
Wacha leo ni kunywe pombe ni punguze majera.
Aya, aza we, aza yo, aza mama we.
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 Aza we, mama yo. Aza we, mama yo.
Mwenzenu mimi nikisha pendana. Najonanga superstar siwezi kumwagwa.
DJ Bushmeat.
Saula baby, nipe kama una daddy. Nipe mautamu, nasikia unatoka watamu. Basi ni chumu, nipandishe mpaka wazimu. Baby, eti tunawakera daily. Tunaspendi mahela. Mimi na mtoto wa mtu kwa nyumba. Sio kwa ndoto, sitaki kuyumba. Chimbika. Kutachimbika.
Ah, chu, aibo, aibo, aibo.
Chike, 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 chike.
Aibo, aibo, aibo.
Chike, 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 chike.
Aibo, aibo, aibo.
Chike, 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 chike.
Aibo, aibo.
Eti anataka tena. Ya nini, ya nini. Sipashagi makabichi. Akacheze. Nikiona sura yako najionea kasheshe. Kata simu tuko site. Niondole kasheshe. Chonde chonde. Ala ala tia eti. Ala tia eti.
DJ Bushmeat. DJ Bushmeat.
Ala ala tia eti.
DJ Bushmeat.
Utamrudia ex wako ama bora kufa.
Bora kufa.
Eti mpagane ama bora kufa.
Bora
utarudi kwa ex wako ama bora kufa.
Bora kufa.
Urudiane ama bora kufa.
Bora kufa.
Sirudia ni matapishi. Kacheze unakotezaga. Sipashagi makabichi. akacheze nikiona sura yako ajione akasheshe kata sepuko sai nyondole kasheshe
chote chote
ala ala ya ezi
DJ Bushmit,
Sele, Paf bado ni kijana Sele, Sele, ukileo unatukana Sele, Sele, unatafuta lawama Sele, Sele, mbona kama unalana Sele, Paf bado ni kijana Sele, ukileo unatukana Sele, unatafuta lawama Sele.
Nishilisha, nibange selemani Hili unikulipa, unadangia tumezani Nirungi mishisha, nibange selemani Ujipostisha, kama we bosi ya
We selemani, we excele, sele, sele We selemani, we oksele, sele, sele We selemani, we excele, sele, sele Selemani, sele, sele, sele We selemani, we sele, sele, sele Selemani, sele, sele, sele
Hivi umefanya nini jana? Selemani, watu kibao Umemkuadia demu wa mwana Selemani, si mwanao Bia za ufa zinakudanganya Selemani, na mitandao Tunajipanga kujikusanya Selemani, tukuwashe mabao
Sambe sobalanda ke manjo por Kani bape lili ne malito Amba shabala lune nali yo Sambe sobalanda, sambe yo I'm bobe ne ngai Kipa ne mali sifa puna bangai Amba ne pati sifa kipa fata la tumawa Spete na baba tibema Pati lema, I'm bobe ne ngai Kipa ne mali sifa puna bangai Amba ne pati sifa kipa fata la tumawa Spete na baba tibema Pati lema li sala
Nirungi mishisha Nibange selemani Ili ujikulipa Unadangia tumezani Nirungi mishisha Nibange selemani Ujipostisha Kama we bosia
We selemani we excele Sele, sele We selemani we oksele Sele, sele We selemani we excele Sele, sele Selemani, sele, sele, sele
Mbona kama unalana sele
Ah, sele
Paf bado ni kijana sele
Oh, sele
Ukileo natukana sele
Ah, sele
Unatafuta lawama sele
Oh, sele
We selemani, we sele, sele
Ame, ame, ame,
we selemani,
ame, 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 ame
Baba yetu wa mbinguni
Amen
Jina lako litukuzwe
Amen
Utakalo lifanyike
Amen
Duniani kama mbinguni
Amen
Utupeleo riziki zetu
Amen
Utusamee makosa yetu
Amen
Kama tunavyowasamee walio tukosea Eti kama tunavyowasamee walio tukosea Najiuliza wai Hawataki tu enjoy zitu furai Wakiona tunajidai Wananuna kama vile wanatudai Tupe majumba ya thamani
Devana
Magari nane nane ndani
Devana
Wake wazuri wa kifani
Devana
Ila sisi chiti jamani
Devana Na inua mikono yangu juu Mikono juu Na inua mikono yangu juu Mikono juu Devana
Get, 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 get.
Get, 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 get,
kila kiti. Takeso nikifa we vikiki. Na majita rafikiki. Wanangwa faida na vikiki. Vibunda vingi mbugonde. Tukifa tuendepe vande. Wanafiki wote moton. Wakaizome namba. Bariki mola.
Tupate pesa magari tele.
Amen.
Tweze komesha.
Wano iyo mavu wa kuyesha. Wambie siye bado tunakesha. Na wanangwa saka mapesa. Na mwaka huu tutawakomesha. Wano iyo mavu wa kuyesha. Wambie siye bado tunakesha. Watu ombe fiti na kuteswa. Siye tunayomba vipesa. Baba tupe mipe. Jema mipe. Ai mipe sayo oda mipe. Tumagie mipe. Jema mipe. Kwa mipe sayo oda mipe.
Mini kumzima na kili. Mwana mmetoka mwana kuleta ushauri kwenye bata unaifanya makosa. Mini kumzima na kili.
DJ Bushmix.
Usholola he. Usholola he. Usholola. Usholola he.
It's the kids baby.
Moyo niache mi leo ni furahi. Nilipotoka majanga no manisha hii. Moyo nyumbani staki kuwa hii. Mana mpaka kwa mangia na nidai. Nataka nilewe baka suboi. Niwe sijitambui. Nilewe baka suboi. Niwe sijitambui. Akanya moyo niache. Leo niache. Nasema niache. Moyo oh, 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 moyo.
DJ Bushmix. DJ Bushmix.
Last number, mina taku ku enjoy. Nawe unataka ku enjoy. Asamba so groover, tunataka ku enjoy. South out, straight to TZ, nawe wawa, asilali makai no sleep, nawe asa, mina taku ku enjoy. Nawe unataka ku enjoy. Asamba so groover, tunataka ku enjoy.
Sisi somelima tutakutana.
Sisi ni people, tutaonana. Sisi obisima, tutasomana. Tukiwa kama people, kita umana, umana.
Mkewa mtu, tu sumu. Kwenye jambo la mtu, tu kambali. Mume wa mtu, tu sumu. Kwenye jambo la mtu, tu kambali. Kuna jela, noma sana. Kuna jela, ninachojua pesa karatasi. Ninachojua pesa karatasi.
Pesa karatasi, ni maua. Pesa karatasi, ni maua.
Wale walo sema utoboi, leo wako wapi?
Walo sema utoboi, leo wako wapi?
Mapite kule, mapite kule, 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 mapite kule. Wale walo sema utoboy, leo wako wapi?
Walo sema utoboy, leo wako wapi?
Mapite kule, mapite kule, kule, kule,
mapite kule.
Sisi so milima, tutakutana. Sisi ni people, tutaonana. Sisi so milima, tutakutana. Tukiwa kama people, itaumana, umana.
Mkewa mtu, tu sumu. Kwenye jambo la mtu, tu kambali. Mume wa mtu, tu sumu. Kwenye jambo la mtu, tu kambali.
Kuna jela.
DJ Bushmeat, DJ Bushmeat.
Kuna jela.
DJ Bushmeat, DJ Bushmeat.
Kamata. Yacheni tu nilibata zama za kale shanyeka
sana.
Yacheni tu mininjoy huko zamani shaumiswa
sana.
Yacheni tu nilibata zama za kale shanyeka
sana.
Yacheni tu mininjoy huko zamani shaumiswa.
Maisha mafupi pipi, ukikunja kunja sura utazeeka. Usikunje kunje sura utazeeka. Usibane bane sana utazikwa nalo. Enjoy, life is too short. Eti baby wangu wanivuruge ubongo. Hata kazini kwangu wanichanganye kichwa.
We, sio kwe.
We,
bia tam.
Sikwambie mtu tutu, bia tamu. Bia, bia, mitungi, bia tamu.
Aye, bia tamu.
Sikwambie mtu tutu, bia tamu. Bia, bia, mitungi, bia tamu.
Aye.
Pombe yangu, nauliza. Eti nani kamwaga pombe yangu, nauliza. Jamani nani kamwaga pombe yangu, nauliza. Eti nani kamwaga pombe yangu, nauliza. Mishalewa, niko chakali mshalewa.
Mishalewa,
mishalewa, nyaka nyaka shalewa.
Mishalewa,
mishalewa,
Sijelewi mshalewa,
mshalewa,
mshalewa. Hapa mtazima mshalewa,
mshalewa.
Eti baby wangu wanivuruge ubongo, hata kazini kwangu wanichanganye kichwa.
We, sio kwe.
We,
bia tamu.
Asikwambie mtu tutu, bia tamu. Bia, bia, mitungi, bia tamu.
DJ Bushmeat,
DJ Bushmeat,
bia tamu. Asikwambie mtu tutu, bia tamu. Bia, bia, mitungi, bia tamu.
Aye.
On Instagram, Facebook, and Twitter at DJ Bushmeat.
Sorry if I did you wrong. Nimekukanyaga, miguu yangu haiwaki strong. Nikishalewaga, I'm sorry if I did you wrong. Nimekukanyaga, miguu yangu haiwaki strong. Nikishalewaga, liwalo na liwe situmiza mtu. We na liwe sijanyacha mtu.
DJ Bushmeat, DJ Bushmeat.
Ya se venda giwe sa kumbula lucho. Ya se manda giwe aga kodo ni chela. Ah, ni sola. Ya se venda giwe sa kumbula lucho. Ya se manda giwe aga kodo ni chela.
Afadhali
nimekuona,
afadhali
tumeonana,
afadhali
nime
nisije kuona.
Afadhali
kumeona
ili kati nyonge sana.
Tajiri kuna dudu, tajiri
wacha niagize bombe nyama.
Tajiri kuna dudu, tajiri
ya bebe zilete savani.
Tajiri kuna dudu, tajiri
tajiri ya taripa buwana.
Tajiri kuna dudu, tajiri.
Nili kupigia simu chaji kakata, nika kutiria timu mjengo nisija kupata. Akili karuka wazimu, takulaje bata. Weni mtu muhimu, nikiwa nawe najipata.
Halo, 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 halo.
Kwanza unaga mabozi,
hauna mama.
Unaga mamluki,
hauna mama.
Kipa uozi,
hauna mama.
Kioza unuki, tuliga kinyonge sana.
Tajiri, kuna dudu, tajiri
waja tuagize bombe nyama.
Tajiri, kuna dudu, tajiri
wanangu wazimike jama.
Tajiri, kuna dudu, tajiri
tajiri ya taripa buwana.
Tajiri, kuna dudu, tajiri.
Asa mwaga noti mwaga,
mwaga.
Tajiri mwaga,
mwaga.
Mwaga noti mwaga,
mwaga.
Tajiri mwaga,
mwaga.
Mwaga noti mwaga,
mwaga.
Nasema mwaga,
mwaga.
Mwaga,
mwaga.
Jamani mwaga,
mwaga.
DJ Bushmeat,
DJ Bushmeat, DJ Bushmeat.
Upande kulia, fanya kama unanyonga hivyo. Unanyonga hivyo. Nyume nyume kaushelewa, fanya kama unaanguka hivyo. Unaanguka hivyo. Mikono juu, mikono juu, mikono juu, mikono juu,
mikono juu.
Kaniwi, 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 kaniwi dance we.
Kaniwi,
kaniwi, kaniwi, kaniwi, kaniwi dance we.
Kaniwi,
kaniwi, kaniwi, kaniwi, kaniwi dance we.
Kaniwi,
kaniwi, kaniwi, kaniwi, kaniwi dance we.
Kaniwi.
Naimala
DJ Bushmeat.
Naitaka
DJ Bushmeat.
Ina malo, ina takwa. Kaniwi, kaniwi,
kaniwi,
kaniwi, kaniwi, chitiwi,
chitiwi, chitiwi.
Kaniwi, kaniwi,
kaniwi,
kaniwi, kaniwi, ngonowi. Katoto kadogo kadogo, kanajua kupinda mugongo. Katoto kadogo kadogo, kanajua kukata maungo. Karimbo kana kwenda na wakati,
wakati.
Kana changanya mogox na magati,
magati.
Makrom na kafuti ya mashashi. Mpakate, mpakate. Pakachin, pakachin. Izunguse, izunguse. Pakache, pakache.
Kaniwi, kaniwi,
kaniwi,
kaniwi, kaniwi dance we.
Kaniwi,
kaniwi, kaniwi, kaniwi, kaniwi dance we.
Kaniwi,
kaniwi, kaniwi,
kaniwi, kaniwi,
kaniwi dance we.
Kaniwi,
kaniwi, kaniwi, kaniwi dance we.
Kaniwi,
kamua, kamua, kama mekubamba, kamua, 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 kama mekubamba, kamua, kamua jaja, kamua, kamua kaka, kamua, kama mekubamba, kamua.
No ma, no ma, no ma, no ma babake.
Wakidigo, the beat kilo. It's alright, it's alright, it's okay.
It's the kids, baby.
Maswali mengi kwa weka, auna elani. Iyo shingapi, iyo shingapi, auna elani. Maswali mengi kwa waita, auna elani. Ile shingapi, ile shingapi, auna elani.
Nimeacho staki tena maswali. Nenda bichi kula upepo bahari. Na umwagilia moyo mziki kwa mbali. Jimbo liko wazi sema nitakubali.
Pela ya kuu
DJ Bushmit.
Nimea chosta kite na maswali. Naenda bichi kuna upepo wa bahari. Na umwagilia moyo mziki kwa mbali. Jimbo liko wazi sema nitakubali.
Baraka za Mungu na malaika. Nimefanya mimi na wewe tujuane. Sina shaka maana imeandikwa. Ndege waruka wafanane. Sisi kila muadini wala namna diswala. Tumelisha na yamini kwa dua sio kafara. Sio nyuzi tisini wala buku shindara. Mambo ya kuzini zini tuwe halali twahala.
Kama mapenzi ugonjwa macho mikabisa kengeza. Nakalchamuwa nito kikula chumi huyu kanimeza. Na sita kini shauri we. Sita kini shauri we. Na sita kini shauri we.
Anifae jangwani. Nimemwombea dua tusiishie njiani.
Ngamia wangu anifae jangwani. Nimemwombea dua tusiishie njiani.
Usingizi wangu zeze la kitandani. Nimemwombea dua tusiishie njiani.
Ngamia wangu anifae jangwani. Nimemwombea dua tusiishie njiani. Kama mapenzi ugonjwa wa macho mikabisa kengeza. Kaka changuoni ndo kikula chumi huyo kalimeza. Na sita kini shauriwe. Sita kini shauriwe. Na sita kini shauriwe. Sita kini shauriwe.
Ay makopa, kanmwagia makopa jama.
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 Ay ma kanmwagia makopa jama.
Ay makopa, kanmwagia makopa jama.
Ma kanmwagia makopa jama.
Ay makopa, kanmwagia makopa jama.
Kunzela, about a patavela, good job, dingy, yeah, dingy.
adindi oyo kunzela kunzela abauta patavela kujo dindi ya dindi denja dindi oyo kunzela kunzela abauta patavela kujo dindi ya dindi denja dindi ayebo
na mangite zoko wapize wako 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 na mangote zoko wapize wako 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 warombo saji ndo kufika de. Put your hands in the air. Hata ka una fear. Mina juo melemewa. Easy tricks to zimetepwa. Mavibare tu kwa hewa. Mangeos na wamebeba. Hibash jo imeweza. Weza. Mina crew tunajibamba. Tunajibamba. Na kangeos mina dainamba. Mina dainamba. Nikika wainda kanyoro shanga. Da kanyoro shanga, na iyo beat nimeimada. Nimeimada, na iyo beat nimeimada. Si nimeimada.
Kunzela, kunzela, hapa utapata vela. Kujo dindi, ya dindi, denja dindi. Oyo kunzela, kunzela, hapa utapata vela. Kujo dindi, ya dindi, denja dindi. Oyo kunzela, kunzela, hapa utapata vela. Oyo kunzela, kunzela, hapa utapata vela. Kujo dindi, ya dindi, denja dindi, akyebo.
Mina mboge tunagam tu, bash ni lit, washe badendo tu bantu. Jenks ni wengi, hapa ratio loni times two. Zai tunabeba, utenda nini majatu. Hello, hey, what's your name? Bewa Remina plus Jane. Weta, hey, please keep change, kama vibe ni right. Please bump your head, yebo.
Put your hands in,
washanga
washa washa hiyo kitu
leo ni kupati katika leo ni kupati after party leo ni kuchachicha chisha
piano piano
piano
piano mi aino
aino
sasa hiyo piano
piano
piano pia piano piano
piano
mi aino mi aino
mi aino
sasa hiyo piano piano pia yebo
DJ Bushmit DJ Bushmit
okumbela kumbela come papa na vela kujo dindi ya dindi denda dindi ayo kundela kundela hapa utapata vela kujo dindi ya dindi denda
dindi uchovu wa siku nzima nafsi nataka nipongeze tumwagirie mtima wauni wangu jisogeze shogolosa unga unga mwanangu upendeze ukitongoza funga munda mtoto kamkoleze
ah shetani amepika leo ndani mitungi video gonna wika ah DJ Alchasifa hizo mbwembwe mijonjo utachia na speaker
oh Salome Salome nimempenda weo shoga yako Salome Salome niweke niwe shemu wako Salome
need a baddie on the yacht Ashanti cause I don't want no stress yeah, yeah, yeah. Girl you rockin' with the best
yeah, yeah, yeah.
The teach game never rest
yeah, yeah, yeah.
This summer we the best
yeah, yeah, yeah.
Mo 99 Kona rebata mo 99
Mo 99
Monate nate, kuna rebaka mnate nate. So let's go party, mdoto wangu let's go party. So let's go party, kama hakuna wasi wasi. Haya ya ya.
Tukizikosa kitonga
ganda la ndizi,
tukizipata ndo mabuzi
matumizi,
tukiwa wi kuonga
vinganga ndizi,
tunataka gaile kitu
DJ Bushmick, DJ Bushmick.
Yamani sisi ni walevi, tunakesha ba tunatumia hela paka jua lianzina, kama pombe we hawezi hapa pato kufa.
DJ Bushmick.
Asa maonyeshe kachupa linya mwisha ba. Asa
tingisha tingisha.
Efanya kauna mwaga ma. Asa maonyeshe kachupa linya mwisha ba.
Asa tingisha tingisha.
Efanya kauna mwaga ma. Sisi ni walevi, tunakesha ba, tunatumia hela paka jua lianzina, kama pombe we hawezi hapa pato kufa. Menda meza
Ivi niko wapi, mana kila kona naona burudani. Ivi niko wapi, huku ni mbinguni au kwa shetani. Kwani mko wapi, wasela huku tuko happy. Basi leta situnwe, mana bosi amefika. Kwa kubebwa bebwe, ila hakuna kutapika. Pombe dawa mawazo, ukilewa natoa vikwazo. Najo naga komando, naza kisi ya kidemu ya Ronaldo. Pombe za kenye jina konyaki, wanangu minataka tunywa ngapi. Nifanya kufuru makerazi, watoto wazuru wakate maji.
Achu, ipe pombe, nataka pombe. Leta gambe, nataka gambe.
Leta pombe, weta leta pombe. Leta pombe, weta leta pombe. Ongeza pombe, weta ongeza pombe. Ongeza pombe, weta ongeza pombe.
Leta pombe, wabili ya nani mpe konde. Tuende speedy ya kobe, naitaka kwa chupa na kikombe. Aiwe kistobe, kakunywa kale waila za kode. Hatubakishi chochote, situnakunywa vyote, uyo waita tumwonge. Ai, oya mina takamo, chupa ndogo ndogo nizi mwage kwenye ndo. Nipe straw, pia na voto, ina visirani vya kutoa kwenye ro. Ai makali mchomeko, mtajua ni vipombe vya kari yako. una kunyo una temafo. Naka nikutapika baba ile nocho. Haya pombe matata na bado na itaka. Imefanya jirani mbaga maige ugatasa. Kyo sasa, mime ni nata. Tazu wa vurugu niongeze na mikasa.
Achu Nipe pombe. Pombe, nataka pombe. Pombe, waita lete pombe. Pombe, jamani pombe.
DJ Bushmeat, DJ Bushmeat.
On Instagram, Facebook and Twitter at DJ Bushmeat.
Hivi niko wapi, mana kila kona nona burudani.
Nipe pombe.
Hivi niko wapi, huku ni mbinguni au kwa shetani.
Nataka pombe, waita leta pombe. Leta pombe, waita leta pombe. Ongeza pombe, waita ongeza pombe. Ongeza pombe, waita ongeza pombe.
Ongeza
pombe, ongeza. Nikinywa pombe mwenzenu nasahau nyumbani. Na nikifika, najiona mugeni. Vitu vya serious, naletaga utani. Hadi najisahau mwenzenu kwa ni mimi ni nani.
Pombe.
Kwanza hapa ni wapi, Tanzania ama Kenya. Mana sijielewi, pombe zina nichanganya. Hata pepe sijui mwenzenu natama ni kufanya. Moja ninyo kidogo, kidogo, kidogo.
Ukitaka whisky, whisky ziko. Wala vodka pia vodka ziko. Mabazengwa bia zao ni sita sita. Nakani mziki, madopa ziko. Jumi siku nemalizianga kwa ba. Kasko kwa ba ni juu niko church. Pombo shika fine kwa uponja. So acha ni kunye kwa ndani unikakule lunch. Na unanyelewa unaka umezuba. Uziali mipia sijui nini nasema. Nilikuwa nilewa kwa ndani unikakule lunch. Jusiskinja acha tuniongeze kana. Nani pia nasikia kupiga sama, sama. Misai bro na feel nika niko na. Wala ataki kuenda niko na plan. Mwame misha kwa meza na inabani.
Hivi niko wapi, mana kila kona na unaburudani. Hivi niko wapi, huku ni mbinguni au kwa shetani.
Leta pombe, waita leta pombe. Leta pombe, waita leta pombe. Ongeza pombe, waita ongeza pombe. Ongeza pombe, waita ongeza pombe.
Ongeza
pombe, nimegombana eti pombe yo. Pombe, nimepigana eti pombe yo. Pombe, nimekiji eti pombe yo. Pombe, kanitoroka eti pombe yo.
Chatuni waweke wazi. Mubaki na mishangao. Kuswa ya mapenzi. Nataka kuyaeleza.
DJ Bushmeat. DJ Bushmeat.
Na leo tena waite ni paparazi. Warushe kwa mitandao. Siataki mapenzi. Nataka jipongeza. Namwita yo baby, kumenaya na baby. Oh, unemuna kipenzi, nimshenza kupendi. Ama kweli mtihani, mambo mengi dunia. Na mistresi siwezi, oh, siwezi.
Bora ni njoo, maisha mafupi ni simple.
DJ Bushmeat.
Bora ni mpende mama yangu. Kama kupendwa mimi, nitajipenda peke yangu. Oh, kilicho mpoza fala, kujiona simba kumbe swala. miamala ayo toka ndeti pesa sana pendeza na tena na enjoy na wanangu paumbo wakamti na soma na kamwili kana nona we mwenyewe si unaona yani aina sema po
Sawa, 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 sawa. I let it go, sawa, sawa.
rastaman niko juu ya taba na siezi pati bila blunt ama bila jaba yonite alibaba mindo baba yao na tuwezi adibishana has day madarao
push me push me push me
Punguza nyoto, punguza shopo, punguza tantaria atuko soko Kitandaoni we ni Bill Gates, kitani tukununulie jaba Unajikuta keki, wauni njotu kuchoresha saba
Anakulaza nyege kwa wahuni, kwana natakaje Sunataka jabure, situtakupa, saitakuwaje
Anakulaza nyege kwa wahuni, sana takaje Anakaka jabure, situtakumpa, saitakuwaje
Mapenzi ya kukatae, pesa kukatae, pombe kukatae, sibure we umerogwa Mapenzi ya kukatae, pesa kukatae, pombe kukatae, sibure we umerogwa
Umerogwa Sibure umerogwa Umerogwa Sibure umerogwa
Bora tujadili mambo ya msingi Maneno kidogo pesa nyingi Tafuta pesa, tumia pesa Jenga pesa, honga pesa
Aya cheze cha kitabi Kitabi Aya cheze cha kitabi Kitabi Aya tingi taga danda
Tingi shaga danda
Ebu cheze taga danda
Tingi shaga danda
Anatangaza nyege kwa wahuni Kona natakaje Sunataka jabure, situtakupa, saitakuwaje Anakangaza nyege kwa huni, sana takaje Anataka jabure, situtakumpa, saitakuwaje
Mapenzi ya kukatae, pesa kukatae Pombe kukatae, sibure we umerogwa Mapenzi ya kukatae, pesa kukatae Pombe kukatae, sibure we
umerogwa Sibure umerogwa Umerogwa Sibure umerogwa
Achawe
Umerogwa
DJ Bushmix
Italia
Facebook and Twitter at DJ Bushmeats.